Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde alkamisar nay lewru meh jena yamde soki do studio tamani miɗen tawa e les maisons de la presse ɗo Bamako ɗo jottinono ɗo kabaruji ɗi humor way galo kanko no humjiro wonto ɓoggi jamɗe to. O kompetitiwide murtere jenginoɓe jande hakkundere kanya e jande ley leyire ley leydi meɗen ndi nde ɗo murtere timmi talatare hecci keñen duɓe puɗɗiti golle no hollitira wiide laamiɓe ndeɗo fedde ɓe kollitiwi ɗon cinñiɓe kaldal e kawral ngal sappo e joyi lewru octobre hitande 2016 ɓe mbi himmeji mabɓe ɗi fo kuncenama hoore ñalawma hannden o ɗum e tawede fo jenginoɓe gomɓe ley saha leydi meɗen ndi fa hannde ɓe jukkiti toon nde ɗo murtere nde annda ko fuɗo haaɗi saabi de ɓe kollitiwide himmeji mabɓe ɗi kunceno ko hoore le majjumɓe mbiɓe dardi laamuɓe totte haqqeji mabɓe hon tiɗalaji kewtiɗiɗiɓe hitane 2012 bonanda waɗama keñe fewde e kam minisma to tumbuto hollitanede bomboje ɗe paɗɗa toon kasen alal baare keñen ɗum waɗi sababu du so yimɓele jeenayon barmi ley hen nayo woɓɓe kasen ɓe ana hakkude gurdam e mayde sikiraɓe ɗi onoon sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo beete hannden ɗi bisimilla moɗon e heɗade murtere jenginoɓe jande hakkundere kañe e jande ley leyire ley leydi meɗen ndi ɗum timmi hecci keñen duɓe puɗɗiti golleji mabɓe caggal ko woɓɓe mabɓe gadduno jonte kurɗe ndeɗo murtere communiqué moɓe gaɗi ley téléoɓe kollitiwiɗɓe pamri e laamo yoga e himmeji mabɓe ɗi fo kuncenama hoore ɗum e tawede fo jenginoɓe jande dow dowre ley leydi meɗen ndi fa hannden ɓen pamra kada gondi jukkitade murtere muɗum en nde Ousmane Dikko
toɓɓe korsede kewtaɗe ɗe goni hokkugol jangguinowo darde mawde fawarde e fondude joddi jangguinowo mali eɓe lefo leyɗe meɗen ngal kawral heɓama caggal ñalaɗe kurɗe kaldal hakkunde syndicat ngaji ɗi e gouvernement ɓeɗo ana gonna e murtere golle jonte kurɗe hannden saabu kollitino wayde huncande gouvernement hoore e deƴƴinade e kabaru toɓɓe himmeji mabɓe ɗi selgol nde murtere golle ana eko waddi mosala mawɗo heedi saraɓe sukaɓe janggoɓe saabu de ɗum waɗi wattu mo jonte seeɗa tan heddani en e daɗodire ande cakkite hitande so jande fuɗɗiti ila keñe ley jangguinirɗe ley e hakkundeje ɗe ka fuu murtere golle nde ana heddi ley jangguinirɗe mawɗe nodditeɗe université ɗe o syndicat jangguinirɗe dow ana wondi e murtere golle nde annda ka nde selata du jonte kurɗe hannden ɓe jangguinoɓe jande dowri dow darti joddi ɓeyde fawarde e waɗande ɓe gueɗu hono kamɓe jangguinoɓe lugotoɓe ande ɓe
kamɓe tiliɓe ley nde ɗo murtere hollitawede keñe ɓe puɗɗiti golleji mabɓe ɗi ɓe mbiɓe pamri e laamu o du ñalawma hande o ɓe kolliti wiide hono fati hitande mourseka jamana wawi joƴinde hakkillaji muɗum en so ɓami fa jangguinoɓe kañe laamiɓe kabaru jande ɓe jaɓi hokkidir dow hen juuɗe keɗe kanko noddeteɗe cemego daw o kanko on jeeɗa o kabaruji fedde cinñinde kaldal e kawral hakkude muɗum kañe e laamole sappo e joyi lewru octobre hitande 2016 komo sifi dow hen dow faccitago Mouhamadou Samaseku
o huncande hoore kabar tongaɗe ñande jetti lewru janvier hitande 2017 ko hawra e dow muɗum toɓɓe dow potal juddiji jangguinoɓe leydi mali ɓe eɗi jangguinoɓe lefol leɗe ɗe ɓeydari dow guenari hertanade darande jangguinoɓe gueɗe a b e c toɓɓere naɓɓere nde yo wattangol hakkillo kabaru ɗereji e jawdi jangguinoɓe heyɓe yuɓe en siptun toɓɓere joɓere nde yo huncangol hoore ƴewtugol sariyawol 3282 ngol sappo e go'o lewru août hitande 2011 e dow yela syndicat ɗi wattuma kabaru mutere golle nde bantina wonko min dardi yimɓele amen ɓe ɓamtude golle gila beten secteur e ley dental golle hooreɓe jangguinirɗe ɗe e kañay ɗum jangguinoɓe ɓe ne mila wiide jandeji hikkaɗi keɓan yettinede
kamɓe jangguinoɓe gomɓe ley saha leydi meɗen ndi yoga e mabɓe fofa hannde an ley nde ɗo murtere saabi de ɓe kollitiwde koɓe kalde laamu o koɓe pamra e muɗum ñalawma hannde o ɓe mbiyaɓe kaja jobdiji mabɓe ɗi ɓeyde tiɗalaji ɗiɓe keɓuno hitande 2012 ley saha leydi meɗen ndi du eɓe kaja tottede haqqeji mabɓe keɗe kanko noddirteɗo Mouhamed Agga Guisa o kanko on jeeɗo kabaruji fedde jangguinoɓe gomɓe ley saha leydi meɗen ndi komo sifirdo hen dow faccitago Mouhamadou Samaseku
min kuncani hoore kabaru sifaji kertaɗi ɗi min goni e muɗum nder saha leydi ndi ɗiɗo sifaji memaka nder dental himmeji leydi ndi ɗum woni rafi ndenagu mo min goni e muɗum o batte tiɗallaji hitande 2012 ɗi ana hanno laam o hertana yimɓele torraɓe ɓe juddiji kertaɗi inspecteur en ɓe jeebiki sanne kabaru huncangol hoore gollidoɓe amen ɓe minen dogi himmeji kumaniɗi minen ekkoye amen kambat ɗum oɗon mbawi taykade wiide to tumbutu e gawo toon mutere golle nde no heddi huncanede hoore yimɓele amen ɓe puɗɗali golle so ɗum wawi huncande hoore kabaru jogolal janginoobe caddel fuf wala hen mi yayi fuf no min jeddirta imaade ngal dental so wana gulidide mabbe imaade mabbe de batte janginoobe leedi ndi fuf beedaade dido himmeji minen jogi minen ko amen himmeji kertaade
sekrab so ngabbi do bemala me ande ngal do bayne turton mi juju modo nono dimi do dido numeroji di tawo min do reponder kalon ko jiddon chapade jidde joy chapade jitte nay sappo go sappo go chapade jidde joy chapade jitte nay sappo didi kenyen be ko liti wiide bomboje paddama fewde e kaminisman le ngal nure tumbutunde jaddo wodi sababu du so soldats en kippobe kufunaaje bulo bulaaji ben jeno yom parmi le hen nayo an hakkune gurdam e mayde dido bonandaaji ngadi caggal ko bonanday goddi di ngada fewde e mabbe nokku no dirtet agel hok le region kidalo fa keben famtade kede Ousmane Diko
yo torra jabe butte pewtina hono kaminisman gondo tumbutu o eley ko oni martin kumpa kabar mudun yo jabe butte jeegom janti eley kan o fa ngadi barmube jeno eley be kufinaaji bula bula nayam be ka ana nawni jaati ben do waraka ngaddama kenya bamako eley ko minisma holliti masibe ka wadi maydo goto mu andande dum ana wanda ila hankin bonandaaji mawdu bangal kake du ngadi dun do wonde hejaabe onibe kolliti civil fay goto ka barmali tagal masibe ka non habatobe onibe beedani denagu kan o dole nawtori ko du diwoji fa andita nokudo de piande juri warde minisma welaka e o golle cioddo ka do masibe kessa wadi wattu mu masibaaji torrobe be gondi e latade wada watta le jonte didi jabbe le tan wombe e le minisma soldats en leedi chad be pewtinama masiba badangal agel hokko le region kidal taratare ndedu soldats en mali njanti e le tuugol torrobe be hakunde leedi mali fa njena yonka keddima hen
bete handen fedde don jaddin ko ben dentude fedde woter ndeb no dette no surata al-islam wal muslimin fedde iyad agali ardibe kolitiwide kambe ngaddido bonandaaji fa handen don yimbe le di varie ma ko duarbe be kolitiwide be ngara neldude soldats e mabbe le leedi meedendi ko yaat soldats en tem dre e chapande njom be ngarta neldude wattu jono be njahalli lamu tumbuto be kolitiwide be ngara tawede don won yimbe le donnobe tombe ka ben tawtaake habotobe kanko general don won Sekou Touré holliti wiide nyalawmo hande nono jaddin kobbe ngori no wajibi hon fu daña ko faabiri no mo hollitiri wiide kenyen be kolliti to gawto civil en didon kanyen en baraton hecci kenyen no be kolliti wiide alal bare sabi de kanko dum won neddo ma ho goto mo wonno do moto ma kolita wernde yimbe le be allitimu yob yimbe le bandiji non do goto e bandiji di utti yite fewtude makko utti yite fewtude neddo dum won gondo bangi mudo jaati mo wonde gollidinde be didon be fodrube keddikile hen wattu jono honju golana wonde wade le hen faafame yalla hom woni caggal dido bonandaaji kede kanko no dirtet ali may gaw kanko no kedjaada amen to gawoto ko mo sifido hen do faccitaango fatuma tabari
yo kenya wakkati 8h jamma en worbe dido jogibe kaborde endi nangude gorko goto e jamtude mo mutuma wattumo be anni wujude mo gorko o endi fa jamto e juude mabbe deja bandi dido bo o yaltini malfal makko e utti yite fewde e gorko o yabere hebi gorko o kanyum e bandi ido bo odu yoni worbe dido be mayiri yo dende nayo berjo gawo dum wadi yimbe be ngadi umma daraji e be ngadi noddali fewde horebe denno gollirde mok wari faabe taykito no dum lati yimbe le dido be annitu maybe be marete gorko gujjado o yo o nyibowo tuudino bandi oto o hebi dogude ka lugaji ana wondi fa o yite
be kolliti wiide be kay bobbe le leedi ndi wattu jono faabe kay ba dum woni yimbe re njado be kabaruji be dum nafa sanne dum woni no faana kawrital ngal ngal kenyan ngal fedde ndeb no dirta kuna foni point com waddon le leedi meden ndi koni faana mudu faabe jotto yalla hono journaliste be kaani gollirde le nokko o keba du yoppiter le nokko taana kaani haybede kede kanko no dirta do commissariat dum woni no bambi sidi be o kanko laami ecole police mawnde le leedi meden ndi ko mo sifido hen do faccitaango muumini sendebu
imma de golleji amé yo renude yimbele e jawle mudum dokkobe kabaruji yo yimbele kanbe renede dinna wobbe sabe de bebeli wayde denagu sabe dum hokkugol kabaruji yafa idum wade satu le wayde yidi yimbele yokabe kamarmu polisabe anankani haybude denagu dokkobe kabaruji yalla yimbele anakebba kabaruji tentiliddi so kabaruji hokka tatake wala fu ko hebete saatu miden yebo famin gol tawene dungu nui galla kala yiriwere polisabe en jangina kanu haniri bawa huntande hore himmeji pipe leydindi ko be cubiki janginirde polisabe leydindi dum welimi
jaa
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sakirabe njurni den jayalo ne le kedde leydi ndi be ko leti wiide to burem to ko yata galleji te ujinere e temede jenay be ngala bawde kanyen golde fabire ton dabaji dido galleji wam be ngarabe pabire ton nay ko yata temede jidde chapade joy kanyen dambuli ceuddu ko yata uynay didi goddube ronda dido gal musaddaji walde CICR do tu gorgal kurwaru zone se yuru te ngardam faado yoro sodobe kolliti sukabe roobe gombe tombe fati bama deedi tawe njida dum wono faana hakkilaji lobbi dibe gonde hokkude sukabe wombe to yoro sotobe to wattu jore be ngadan yilaruji le nokko no dirtedo jena kany e tanjo fa yottu le ngalure yoro sonde gondube golludi do golleji fedde ne no dirte mari stop international do hani wadde ton ko yata lebbi dum wono balde dit nombe kolliti wiide sekrab do katte nyolam hande kabaruji meede di mi joti on sane hedaade heejo jame ka fa hande ke de hedade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam